Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Altinaire tati lewru novembre tan 2014 po jeddi jamde jabri kisilimaaji debbe joy secrétaire don kedi studio tamani o sa mi re tawa der maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji bi hande yo Oumar Waygol on compétitif wi de dum wolle sa ha leedi meden di holita weto gawo to armi mali o mobel mabbe yabbi to bombori wiama yimbe di don kanyo en keddi le hen nayo kanyo ngoni barbube le hen be holita wede on wakkati do hono armi mali o kanyo yimbe mutobe le sa ha leedi meden di e be gonno e memidirde dum wolle ladde nebbi no dirta gourmande kambe dum wonono gobe arme gombe le sa haleedi meden dibe kolitiwi dibe mettaama dum wonono ko habbugo finti to hakku mabbe kambe arme mali o ko wakkati joni o be penni wiide dum wonono ko arme mali wi wi no kambe addi uttinde yite ko hono nyaw jonte e bola wori le leedi meden di wakkati joni o ka hollita wiide dum laye e feele nokku meede o hollita mo wiide dum yimbe le chapantote dido kanyo ngoni sikkitaabe yimbe le chapade jattoy dido kanyo ngoni hono taabe memino suko mo keddido jante e bola be furdo e tawnitina nokku goto wakkati joni o dum wonono kambe yimbe le chartobe le sa leedi meden di wakkati noobe kollitiwide be gondi ho hokkindirde juude faabe jeewa honobe kaybirta dum woni hawaluuji le leedi meden di wakkati jono do be jeewan du hunde fu ko jamaa buri haajade do hen be garta yowde golleji mabbe di sakiraabe bismillah modon e hedaade hono kalnirmi o do kabaruudi puddirano do holita wede dum woni sa haliidi meden di armi mali o dum yabbi ton bombore wiama du yimbe len didom kanye ngon keddi le hen kay nayon du kanye barmi le hen on wakkati du holita wede habano wonno hakkun mabbe kambe dum wono gubbe armi murtude le sa haliidi meden li ladde ndab noddirta dum woni gourmande sa jeewi gourma yo li laamu tumbuto wori dum wara frontiere dum woni hakkun mali e burkina to do wakkati jono hebe faana mbi wobbe kanye adi uttinde yi ton dum wori ousmane dikko
ko ministere ndenaagu leedi andini yimbe be anda ka iri bomboje pelloje e lawol neyo barmobe balde mu ana yeso odo golle wadi wattu mo larme habuno alande e bombe tagu le gourma nokum wada bulli kesi kerol burkina ko larme me andini yo jiadin kobe be yimbe kolliti taccanobe lawi so ita wonkeji kabi e soldasi e malibe gube de bi bamako yeddi nifugol basi ministere ndenaagu leedi me holliti larme me modjal juudo me e majjum leeri kewda ala habo bombe be goto heddi ken noga yon nangama totta masariyadu ministere ndenaagu leedi mali martini kumpa do gondan joni o dum deejinike
kambe dum wono gube arme gombe li sa haleedi meden be kolliti metti mabbe dum wono ko habbo go fintuno to hakkunde arme mali o kanye mabbe dum woni li nokku mabbe noddirta dum wono gurma o wakkati jono kambe dum woni hono yimbe le emene la gombe tombe be penni wiide dum woni hono ko arme mali holliti wiide hono yimbe le bondereebe kanye gonno ton san chama noddo yimbe kanko dum wono noddirte do Mohamed Aga Tayo o kanko yo dum wono gote horeji yimbe le emene la be jattu Issa Fagaba Sisso ko kanyu noddi mo telephone kede ko Barke Sisso faccintini on
menen yimbe amen daakiibe tonbe be ngana yimbe njanobe mi de tajori wiide be ngana njanobe hono bangal rafi ndenaagu o dun sa jeewi ana e nokkuje de fu njanobe ana fey bamako hakkunde deede bamako de hakkunde bamako e kati njanobe kay ana e nokkuje de fur ka andon tan dun yo huunde tanyunde fa sanne menen men jukki dun dun ka hono ko arme o sottata taw yimbe amen be e daakirde mudun so tonya dun ko dun wana dartugol lawol jam e deejere min kam mi tajori dum pene yimbe amen be ngana njanobe
sekirabo do mbay neltirde mi joji modon dum woni hello amen bembal ande gal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
hono nyaw jonte e bola wori le leedi meden di holita wiide wakkati joni o ka dum wonday leedi li nokko o feesa jeewi ka ko be kolliti wiide li hono yimbe le chapantate e go kanye ngono no sikkita ben ka fan tawnintina sera yimbe le chapade jottome didom kanyo en du tawnobe hono memi suko wakkati joni be furdobe tawnintina sera sa holita wiide dum wonono li laamu kuli koroto wakkati joni wakkati fu jamaano hollaton dum woni kabaruuji tawoji penndi laamu yejje wuyde fuddu tawano wada den jonte woni joomu jatti wakkati ja tawano no jonte hono pale en tan nangata joomun so heddo le hen tede wiide dum woni kuli koro jaati dum heedi ndiri dum woni e dum woni nyawto nyaw jonte e bola de ngodi to dum woni laggine to wakkati jono be ngadi to heejo golleji dum woni nokkuji do be tawnintita yimbe tawe nokku fu hono do neddo yaafu so nyaw jonte e bola de maatama e mudu tawe jomon way tawnintinede leedi nokkuji kabe kollitiwde be joggi ton tidalaji ndiya wakkati jono kanko dum wonono seko gindo yo goto dum wonono yimbele hala nane gombe to kuli koro tobe o yewtindire modibo mari kon dum wori Barke Cisse
kabaruji kewdi an ton an gonde rubinde jama o sago numeroji didi men dokkidi de jiida fu yimbe noddan men jamma e nyaloma yimbe an nodda men an halna men yimbe cikkitaabe kaso men ewoyi men tawan wana nyaaw jonta ebola o woni mabbe feele mobile so won tuturo ayyambe noddan sa ewoyi a tawan domun jonta do tan so gonga dum ana rubina yimbe fasanne an don tidallaji di men gondi le mudun joni di dum woni hono nokku kule male to e kangaba nokku jeddi men moggintini fa hono yimbe cikkititte be na yimbe be nyaaw jonta ebola o nangata be do be goddinte be nokki je tidallaji ndiyan ana ton fasanne meden gonde fiide dabareji fu fa hono den nokkuje heba nawtoro ndiyan fa gasa meden darata homo fu dun fa bo men no haniri fa den nokkuje heba ko handi so gonga tidalla ndiyan e tidalla kaki anay amen ton fasanne
kambe dum wonon yimbe le kaf kumini be hono yimbe le afrique do yewtere balobe be kolliti wi de yewtere de waran wadde dum woni afrique do jaddu waran fuddude dum woni sappo jeddi lewru janvier fa dum yotto yo jetti lewru fevrier do wakkati jonobe njoppidi dum wonon yimbe le maroc be kambe be jewto ko e mabbe yele mbay jabbitande yambernabe baba mi citede wi de dum wonon kambe yimbe le maroc be kulino dum wonon ko jonte e bolade ngoduno ko wakkati jono holi tan wede dum wonon kambe yimbe le saratobe be gonde wadde no be ngatta fufa be kayba dum woni hawaluuji gondi le leedi meden di ngal kawrital ngal wadi beta ko dum won do bamako do be jeyi wakkati jono do be mbibe ngada hejo golleji di be jaa hunde fu ko jama o buri haajeda wakkati jono kanko dum nono noddirte do père jara o holli tan wedo yo procureur général jati jatno o yotide barke sison dum wori Ousmane Dikko
a chaque
de kawra gollobe sari wadi fu sisili chulillo leddi bamete hika minen men cubike andinde do gollobe sari ndarato fewde e haybugol hawalu sabe on dulla yo kabara hawalu hadata yimbe daanaade denno kana jujoobe andina do kaane he dude fayimbe fu kunjana hawalu hore patikal ko goddum yo haybude no sariyaji pamade di bawri donnirede
ko foti gollire dum woni petrol sappo leedi meedi ndi holli tan wiyede kanye ngarata jukkede sabi sa jeybe yimbe leebe jedda dum wonon talki sariyaji ko woni leedi meedi ndi ko kanko dum won hono lamine alexi dembelo yo gollo wadi dum ko jijjata o yotindire mohammed jean pierre tita kede ko barke sise faccentini on
non c'est la société
gollire de petrol kewde anton di ngala le sariya di batata talki tongadi hakkunde mabbe e gouvernement o di ene jaha ko foti sappo gollirde ko heewi e majje dum fu jodaaki feeli mali do be andana fe hunde to petrol o iwata to fe hunde be andana hen ana waji mbini mabbe be jukke dum waddi di jukkali fa be njobana o rep e hakkeji gouvernement gondi e mabbe di ka gollirde yogaji an ton kanji edi sariyaji meden gondi dun fiide dabareji fa men cinnina talki hakkunde amen dartugol petrol o ana wodi so gollirde petrol de ana wawi jokkintinde golle o meden jeli jam warta law fa di golleji heba
wadede
dum wonon dentengal bale kuminibe jande leleedi meedi indi fa yotto yono fina tawa be gonde beedude bawde mabbe be kolliti wiide wakkati jonodo be gonde kawrital mabbe mangal dum won do bamako do ngal fuddi beta ko jatti nokku mabbe noddirta dum woni centre hawa kitan gondo le dum woni bamako do jaddjal le ngal kawrital do ko foti himbe la chapantati ngari hawrtinde ngal kawrital be jiawan kulle fu ko buri haajede le hen wakkati jonobe kollita den kulle laamo kanko dum wonon mauludu ben katra yo goto horeje waldinde jatti mi e makko minen jowtidi beta handen kede ko Ousmane Dikko faccentini on
jaginal kewdo hono andugol wambe walde de sariyaji joyi gonde le fedde sagantonde de di goni hedande birki faccitinde nedda ko kanyo tongudo ko wambe e walde de kimani fa golle mu e yara yeso kebe hen danyal du yodi janginobe leebe fa warde wambe dow kanyu e humanibe finatawa e birki challi bide gonde e miijade men jahandu le region gaji malidi fu fa me anda sugulaji golabe wambe fedde de
kasara modo wadi do bamako do kenya holi taw wede yimbe dido kanyen keddile hen goto do barmili hen dum won pontato bo gondo do bamako do wiama dum won taxi goto kanyu wonno dogudo ton e doddum pondereru do ay on taxi kanyu hawri to e camion holi taw wede taxi o sami dum won yade fali mayoto hay dum dube kolliti wido dum gonga jatti dum wonono kuminibe denago yimbe le nokku gombe do dravela be non jatti be kollitiri hunde be biido be ngara wadde le hen horo golfa ande horo won sababu majjun sakiraabe je hen jeewi wonni e le reso ngaji meden to holli tan wede dum woni to seguto sa jeewi hon lewru watu ndu yon lewru wadde yuru meden dum woni fewde yimbe le be ngala be kolliti wiide dum balli guji kewdi ngadi ton sa jeewi galmo saddaaji mududi yafa e milioji ne kanyo ujnaaji temedere won yimbe le kokkaabe to an folo fuji du sa jeewi ko le hen ko yafa ujnaaji debbe sa holli tan wede dum balli rama ton ko yaate ton goto dum woni nono maaro ngaddo golle dum woni nono walde dum woni nono de jaati holli tan wede hono rewbe le gobbe ton be du be dokkama masin ngaji ko be nyuhirta fa yotto yon disaaji kanyo wotoroji ko be kanyo gollirde yimbe tangal muude gardan dum won do jenne do hono fondation noddirte aga kano hollita wede wakkati jore be dum wonde laamu jenneto hono commune noddirte ko nyo hollita wede ton do be wonde jewde fu ko jama o haaja ton mi citeden wi dum non waldino noddirte aga kande ko golle ma fa paabo dum won hono demal wadirte yirwerele nokku meedon o be paabo yimbe be du faabe kaba dum woni heederbe kaba e tal kakule nokku meedon o tangal muude gartiran faado kutal do hollita wede ko foti kuyna tem dre chapade jeddo suka kanye kokka ton dum won hono modde faabe kaba e jonte palide ngabbe o golle dum woni ONG noddirtebe sans frontières be hay kambe jati ngadi o golle hollita wede o golle o fuddi dum woni ilay lewru julienndu to to kutala to ka wakkar jono ko woni an imade mabbe faabe kaba dum woni nyawuji jonte dum woni palede be deena hono sukaabe tawetebe hono libbitede fa yotto sukaabe duubi joyi tangal muude ngartiran faado kitado hollita wede dum woni kambe yimbe lo golliroobe juude e lojjaabe be joggi ton tiidalaji sanne wakkar jono be ngadi noddango fewde laamobe bi walla be sabide mudden ton kulleji mabbe bogalaji be puddi mudden tido ko yaate duubi sappo didi wakkati jono be biabe joggi hen tiidalaji sabide so be tiliki mudden de kulleji mabbe di no be ciottirsono dum newiraaki be fewbe ngala furdu neddo ballobe be hay dum fusaaji ane ko no watinta terde mabbe wakkati jono tangal muude ngaran timminire do nyafunke do hollita wede dum woni hono won talibu goto mo terde mo jiya ton o talibu tawama warama dum non nokku mabbe noddirte jengo sa jeedo warado wiama dum woddire dum woni nyafunke ko yaate kilo ngaji sappo e joyi mi citede hono andirdo no to sakiraabe dum yafa hakkunde talibaabe kanye dum woni hono bañaaji di fe hollita wede bañaaji jaati mbarimo wiama dum dum wana arande jaati wadde dum woni hono le laamu nyafunke sabbi do hono majjum wadi dum woni le duubi jabbinode to nokku mabbe noddirta are bebe fa yotto yo no sare fara fa yotto yo hono dum woni atara en sakiraabe ono e tiyabo e hedaade.